know my papa, yeah, yeah.
DJ 38K. Them
coming out of boy.
Hey,
Mungo Baba, kijana wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh, Mungu Baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila, tanza na shukurani, vile umenijenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani, Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kesha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba ukanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke.
Out of East Africa, DJ 38K, mazi usibanduki kwenye mixaki. Nino
Tigira para pam pam pam. Dona na chibu de
Idolizer.
Oh yeah. Splatinum. Hey, atuna penda koni kikupa mpaka mwoni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. So Luna contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Oh, you can put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it from me kumpa mama. Embu chutama, kama inazama. Nipupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao. If I leave me solo or disappoint me with this basic hole, you make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo, asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby, mushomile kitwa mekupa mama. Embucho tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele.
DJ 38K.
Splatnums.
It's Kill P5.
Get up. Hey.
Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja.
No, no, no.
Jaja, yo pretty jaja.
No, no.
Jaja, yo pretty jaja, baby. Jaja, yo pretty jaja.
Yeah.
Jaja, yo pretty jaja. Jaja, yo pretty jaja. jaja, your body jaja.
I swear your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva.
Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina.
For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kiss long na pa wine. Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, your body, Jaja.
No, no, no.
Jaja, your body, Jaja.
No, no.
Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja.
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, back in they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kanku pake wese, nese nese. Zame ndani na rungu kumredi. Kipepepe, kipepepe.
Ooh la la la.
Your body fine, know when you want. You blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time. So please be nice, so make you mine.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kiss long up a wine. Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, yo buddy, jaja.
No, no, no.
Jaja, yo buddy, jaja.
DJ 38K.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Ambo kando ya Champs-Élysées, ukitesa na kamini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Der.
Representing DJ 38K, 38K still.
This is DJ 38K.
Sedo. In the sip sip, nanina feel feel vibes from my head to my toes. My way, and I think it will be empty.
kujifanya yo nipe uhakika uja kuja tukoza leo pia tu tayari na kufini siwe mkali kumupini nike movie sikipini kwa kitanda nikupini.
Magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. And you're so magnetic, yeah. Kama ni ball nitagusa neti, oh, baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, 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 telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, yeah, photo. Kisha chora number kwenye telephone, yeah, yeah, telephone. Leo tujuana, yeah, yeah. Me can't get enough for you, yeah. tuntululunto wangu tuntululunto 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 wangu tuntululunto baby tuntululunto.
Manzela wa nimezuba eh juu yako msupa nataka twende supa tuka buy items baby you see tense I got some words to tell you ziko kwenye sentence. Penzi lako kwangu kotibana imenipa life sentence girl ine nyako mahero oh adoro muna teni dala hebu nipe mikono baby you know ni mina we ine nyako mahero oh 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 adoro muna teni dala hebu nipe mikono baby you know ni mina we mina we mina we nasema mina we mina we mina we. Watashudia tukivishana pete si watashuka hey, nitakuwa na wewe leo leo mpaka kufa tunanifa ninakufa tunafaana aye project yako fame kingangalito hey, sitakucheza mizi chicharito twende mdogo tu kidespacito ay, hakuna leo kumwaga jasho project yako fame kingangalito sitakucheza mizi chicharito twende mdogo tu kidespacito hakuna leo kumwaga jasho ay, mina we mina we mina we mina we nasema mina we
We, chilling out with the baddest DJ, DJ 38K.
This is DJ 38K, 38K.
Classic music. Baba, she call me on my phone and I nataka kuja gitu, anajua napika gavi tu special. Special for you too, niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu, ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho hey. One time, show me what your mama is ya yeah. Two time, I put up my money. You nitanga nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa
fire. Bini, bini, bini.
Classic music.
Baba. She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu, anajua napika gavi tu special. Special for you too, niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu, ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho hey. One time, show me what your mama is ya yeah. Two time, I put up my money. You nitanga nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa nigu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
kati yangu na wewe, I'm happy happy. You make me go down kati kati. You make me sing oh laddy daddy.
Si mama inuka njoo nkupe tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talking about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubebe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe mtembe kwa miguu.
DJ 38K.
Upande mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja tame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalki ya mganga wameyakosea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wanaupepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, piga bao. Haya. Sisi sosa size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama una imba, imba ni kuitikie. Gome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata. Shika, sukuma, tune. Shika, kamata. Shika, sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja akiusi ngupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijujua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua pape takwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri rangu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sogoje simuliwe una macho ya kujionea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma na noga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata, sukuma. Shika kamata sukuma tune. Shika kamata sukuma tune. Shika kamata sukuma tune. Shika kamata shika sukuma tune. Shika kamata shika sukuma.
Hey, what's up? What's good? What's popping? My name is Mumbua and I'm hanging out with DJ 38K.
Now hear this.
Niletea tumudomu ala. Nilikuteka kimangoto. Nathani nivajo kumbe niliokota poko. Akili liagwembe selipenda dudu. Nakata istati ya patiwe mundu. Nakana liya kudu ya patiwe mundu.
Sasa ex, chaniyo. Akisauti ya kubwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza. Baridi ya priza, suna majira. Mapunyeto sasa akikara pingiza. Singo flani, panya miujiza. Suna penda, Tony, kani sina.
Basi cheza na dudu, baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu. Minataka ni kukembe mama, kuna vile unanipa tamaa. Wacha nishike jegi yako kuma, ntainyonya tukifika kuba.
Niko na mameli, itaki na mili. Waka mkutach mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geoka mikafiri. Si siri, no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji. Achangu sengoda pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga rosafi. Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kumba na umbanga kanabi. Lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa toto tunahesabu ABC. Msupa takisonga amekwama tu kwa D.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. pigwa marungu. Baby kula marungu.
Vika mwisho nilipigia niko inange. Natakia pungisi mitulia joi pangu. Mefugo za matine iko kidale joi daru. Kachoko za bodungu itabakini wa ulambe eh. Lirikali muchil na domani. Na vako za mistari muzi toa ndani ngani. Na dobo za fogo za nakara imski mkali. Ndomana nasikia nika niko beach kwa bahari ah. Napenda keki joki jicho chana gasha. Jukila siku nasikia galas majomi ni party. Taka party ni party na party na party party. Ndomano nasikia mistari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Piko marungu. Baby kula marungu. Baby cheza na dudu.
DJ 38K
Chaniwa nasi kipe inyama. Na kikita inyama. Waza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasa kata inama. Sika tai mama. Loka mari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu. Toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
iko madao.
Na minataka
Chodora sasa.
Ha! Nyoka ya shaba.
Kadibe ni lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Sime ni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head ya nito me make mind. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na cha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mse anataka. Sauti nasikia tu ni ya baka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabu, hebu inyambie.
Nasi kipe inyama, na kikita inyama. Waza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasa kata inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
niko madao.
Na minataka
nyoka nyoka. Chodora sasa. Enga enga.
Nyoka ya shaba.
Cheki mimi ni pedi wa mapedi. Napenda minji mahaga bigi. Kitu napiga kuni kuni hadi kutwa. Sema fuckboy kucheza chini. Na huku chini nimebeba kitu piki. Wana ogopa mini kafiri. Nisha idombota wangui akachizi.
You got out of the first motherfucker to get us.
Niko kwa sauna. Na nimewasha loud. Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed. Tuko tire na mangyoswa na marasa round. VIP zile area zinanga makrowd. CTID bado niko around. Niko kubwa sana utadhani ni madharao. Niko ukuru wakana nararuwa mara. Chicago pita na fence ruka mawai. Niajika mene. Kam niku kiss hisi kameme. Kam natla kibe sina kirene. Slete kirene.
Baddest DJ straight out of East Africa. DJ 38K maze. Usibanduke kwenye mix zake. Ni mnoma.
Anani bila ya kesi. Nacheza mechi bila jezi. Toto la wama akichutama. Toto dima nantamanga nkiwa waba. Toto la wama akichutama.
Muranga na vibodha murigo. Kiboko iko bigi katakula magego. Sijui ni kanyiri ya malo kichogio. Na mimi ni tachimba kiyogi shagio. Nunu iko bushi, yendo fake kwanza. Itamu tu ya dudhi, na uteme jaba kwanza. Ikila lo ya juzi, choki supu ya mara. Mikiza zicha juzi, kuiva michwa na mambanga. Mtoto siya naturi, nkame bebe ya kijiji. Kukaza sana kunyi, nikame meza firimbi. Naona mbili mbili, nika nimegusha fagi. Kumangana sana chuma isha mwaga rangi.
Anani bambila ya kesi. Nacheza mechi bila jezi. Toto la wama akichutama. Toto dimanga ntamanga nkiwa waba. Toto la wama
baki guru Nyanya kwanza kima uru Adi mtoto bana atato ushuru Nani vum Washa kishada ndani ya muti nani dum Mambaru kwa giza wakukembe kukichom Nyanya kabisa ubende sura kakatun Wasupo wameseso na mamoro ni magun Tura atoko adi ya baki amefum Adoshu na kimiti adi ya baki mapitu Kemba msupa niko pin na kidungi Mblei na mtungi anza kivumbi
Ananipa bila ya kesi Nacheza mechi bila jezi
DJ 38K
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako limeni kame kakutu Limeni shikani nesema tumasutu Karibia chapu Nipige mamutu
Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege
Chibobo wangu Mwodari wangu Chibobo wangu Mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutek banda ndolepua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi ata kulika jana Ata ulize mi siwezi kukukana Ulinipenda vile tuki manga chakodondo Wakati sinadoni kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy wana dance Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako limeni kumika kutu Limeni shikani nesema tumasutu Karibia chaputono nipige mabutu
Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege
I want you boy with the ghetto loving It's not here that you say you be wanting Nita Kenya, nita Kenya Oh no, I don't need a You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey
Nika holy holy, toto nika holy Nika doli doli toto nika doli Nimechizi with the last situezi Niko stendi kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni kupenda tukichizi Kukufota fota tuka mambuzi Vato zako sweet baby za ningora Kuna venye wacha chisha kakangora Ukifika kwenye kapwa wa, wanarara
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Penzi lako limeni kumika kutu Limeni shikani nesema tumasutu Karibia chaputono nipige mamutu
Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege Ntakanya na wendo, ntakanya rege
Hola at your DJ via 0743-226-174 DJ 38K
Sana konde boy
Yumba Fafa champion boy
Yumba
Classic
Aga Miki windi ma bebe Jipinde pinde kama nyoka Hii Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Chiani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambaye insta Yani kesho kukicha jana kama fita Suruari pare Vyatu kule Silare lare Kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king Agiza tutaletewa Kiwa queen Kwenye yoto utapepewa Yongeze nishanogewa
napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pocket, hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, hata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba,
kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba, yumba,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase
yumba,
liye karibu na kamatia.
Yumba,
anase
yumba.
Oh na 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 na,
funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopigia haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Apasue alde wingie ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo, na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu alde na udongo. Mzeka sema sen sema gosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema baby ya pocket, hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, hata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba, yumba,
kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba, yumba,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase
yumba,
liye karibu unakumbatia.
Yumba,
anase
DJ 38K.
Abazi punguza alamu.
Hivo kaita kimakasiko.
Sielewi mbona unajamu.
Hivo kaita kimakasiko.
Ayapewa kwa bili yangu.
Hivo kaita kimakasiko.
Na usitangazie watu. Kuna sampuli flani ya watu wanakuaga na roho chafu. Hawanajifanya mbele ya watu. Eti marafiki kumbe ndani ni machatu. Abasi punguza fili. Vitu zingine hazinagamini. Ya mvua unajua dalili. Anishaona mbele niko gangari. Gangari Backstabber, dema backstabber. Wanakukulia bila kutumia raba. Itabidi leo tuwatoke kidesign. Vitina vitina na resign.
Hivo kaita kimakasiko.
Abazi punguza alamu.
Hivo kaita kimakasiko.
Sielewi mbona unajamu.
Hivo kaita kimakasiko.
Ayapewa kwa bili yangu.
Hivo kaita kimakasiko.
Na usitangazie watu. Kasibishani mara mbili. Vitu zingine uchokesha akili. Himoka nimechorea mapresha. Himoka ni ya kusakanya pesa. Kwenye radio zidi kunisema. Saidi yangu ni volume naongeza. Na tutazidi kuwatesa.
Anaeboy worldwide ingisha meza.
You caress me, you make me feel alright, yeah. Songa karibu baby darling. Baby give me one more night, yeah. Na nikilala baby naota. Unanipa love sijawaipata. Kifu wani unavonipapasa. Yeah, yeah, yeah. Oh, na na na, yeah, yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Asero tetu kidogo. Baby geuka kidogo. Señorita na kuita, ay, señorita, señorita, señorita na kuita. Kam ni kukune ma baby ni na kucha. Kam ni funze ma baby wendo teacher. Nona niki kwacha ma baby ni na kicha. Ay, walala, prebebembe. Na nikilala baby na ota. Una nipa love sija waipata. Kifu wani unavo nipa pasa. Yeah, yeah, una na.
Yeah, 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 yeah. I
lako linahita na hizo chuchusa sita nihujalaze kama gita kazi juka juka na ulo.
Them and them, no them a care much me. Why are them wako kia getting up for me?
Yeah.
Drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Vile dema na kata kata na katunika kishia waroge. Minda ichapa chapa tuatua tuka kijano wa Nairobi. Gana waka waka macho inabidi fnike na noti. Na kutaka taka bakwanza lazima nidishe hodi. Tadhani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones na unasquizi ume kwa mrasta sana. Nadhani utaniweza buda baska zana. Adivode member kwele kanisa ya pasta nganga. So kinyo hiro apantaka. Ni mari mlami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomalu neza kanpata. Yoni pate after pate sindio wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. Anatra kutwapa kitu tunona ni mshipa tu. No disrespect minyo jisezi choma picha boo. But if you don't got a booty then samahani sister tu. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble hachutaki lala stenje. Isiguli mavado panyutembe na kirende. Na hatupendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo fast minapiga kiras. Red sun omi limpos give me the glass. I'm your promoter si watu nalipa in cash. The wonder sisi rusha rusha tukifika babash.
Kata, kata, kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Hey, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Down low.
Napenda na vyo wine na vyo kata na vyo bend. Press your body back on me my girl and make we trend. Hard girl I want me but I you me I defend. So pull up on me body rub it up and descend.
Me never have no side chick because you are the main. Cause everywhere me go the girl I follow like rain. No need fi worry cause for you me ready insane. Let's and I know me dimples with another round name. Girl just chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl I chuck up the chain. Girl chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl chuck 001 gata. Katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata. My gal just kata, katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata. My gal just kata, katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata. My gal just kata, katika gal kata, katika gal.
One time I reach G on this one. MK kwenye beat.
Anauta mwakaranga. Kashani kaba kama kenda kwa muganga. Yeah. Na kapendi faranga. Itakatunga kama kuku vifaranga. Hey. Ana sauti kinanda. Radio. Kanapenda pipi na Oreo. Maringo kama ya kanga. Baby yo.
Obasisha ku soko wara kidogo. Keuka kama unapinda mugongo. Michogo kama samake kamongo. Chamupa kana kuna kisongo.
Avilo meni kwachu. Nasimama kwa kwachu. Avilo meni kwachu. Nasimama kwa kwachu. Hey yeah.
Avilo meni kwachu, kwachu. Umeni kwachu. Avilo meni kwachu, kwachu.
Yeah.
Umeni kwachu.
Yeah.
From head to toe, baby girl, umeni kwachu. Umeni maliza. I want you more and more, baby girl, umeni kwachu. Unanidatisha, hebu nipe more and more. Bila kipimo, baby girl, ninataka more and more. Bila kipimo, baby girl. Nimekuwa nikipotea for a very long, 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 long time. Unajua nakudai for the la, 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 la. Longest time.
Avilo meni kwachu. Nasimama kwa kwachu. Avilo meni kwachu. Nasimama kwa kwachu. Hey yeah.
Avilo meni kwachu, kwachu. Umeni kwachu. Avilo meni kwachu, kwachu.
Boy kama
umeni kwachu.
Ah.
Hey, what's up, party people? It's your boy, Glitch Africano, right here, aka the Sound Chief, and I'm chilling now with the baddest DJ straight out of East Africa.
Sanundu ikusi na fude na yo sizi kula kavu Tumelale ndani ice kizie kwa mbavu Tomboda ajimwagie madafu Njoti yangu ni shasha panyaru Chubui nazama Chubui cheki isha ganda Chubui aliringa na namba Chubui cheki asha mangwa
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina van ay. Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan Kat kandi baku na pinga ina van
Pigo kumbi na spanyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Anahaga bigi sura ni akode Pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwage njoti Mabrikan mchezo ya watoto na mingori Mapatika zote zimejezo na mangori Pabigiji zote zimekulwa na madogi Kijiji yote ishambuliwe na kimbogi
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan Katkandi baku na pinga ina ban ay. Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan Katkandi baku na pinga ina ban
Koni nifike koi nange sokoni Duda ni bigi buda kichwa sioni Chapa hiyo kitu hadia toye maoni Kwa mabeshe zake venye uli Dishia jikoni kabla Sapa ifike kabla Vela ishike sunajua mini dume Napenda vitu za kike na unazo Kwanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe nikujenge kam jengo Na venye nime steady mujulus nina lengo Na vix iko hapa nili kuja na kingo Siyezi chapa dry kuna majimi jingo Nimejeza ngeus album chetas ni single
Olio man na kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man ay. Niki petro itisha pita pan Katkani baku na pinga ina
Ulifutwa jo, unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro Unacheza na wa super kumbe wanataka do Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form Kazi ni kazi, yani kazi jo ni job Manzi ni manzi lakini wengine ni pon Dati ni dati na kwa game in the dawn My fans kipao ni mewashika kama dom Na jina ni delo, only one kwa game King of gang, pia jo ni name Niki speed wana sing, kisha wananza kublame Only one delo, hello
Iba, chogido shia kiri, kiba, chogi doga shia kiri, kiba, chogi doga shia kiri, 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 kiba, chogi doga shia kiri, kiba, chogi doga shia kiri, kiba, chogi doga shia kiri,
bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Hola at your DJ via 0743-226-174. DJ 38K.
Biki maua, Afro dance and mash up the area. You know, from Nairobi to Nigeria, Genge tongue one mash up the area. You know, say you believe me, cause I believe you. Real dirty love when we give you, me not leave you. Zungu zungu, girl, show me how you do that. Girl, them pull up in a G-string. I'm a baby, kilo, Jack is a kilo. Catch up on the chips and I'm feeling him sit up. My fizzy water tea,
Genge tongue, new style.
And this just to begin, shika shika kami king. How my dem wamedunga maji string gin. Tuna kunywa na whiskey. Haga juu kichwa inaenda chini. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo haga rarua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah.
Nje ofisi na nyege ya form 2. Miudara kara ujoro juu. Ingiza mboko adhani joni mkuu. Try and bad boy bandu. Sidi nyipoko siwezi westambi. Makali njo nifundisha kilami. Majani ebu chore ya mabati. Maguangi si uwashia warazi.
Saru napenda rungu kifaru. Nyaru mininge usoma nyaru. Uraru ni mkamba wa masaku. Na nikimpa na ichapanga tukibantu. Nataku nipe nipange tuka mashura. Wazi wagecho nina utamu ya mtura. Kitu testi squeeze na wakunywa. Mini mtafdo wazi nitafuna.
Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo haga rarua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo haga rarua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah.
Shiga paka wacha kunyonga nyani. Kani kidogo jo mteja patikani. Tetemesha hadi ni zirai. Lima lima alafu pande sai. Fika haraka jo usipige punyeto. Usikami bado niko steto. Juhuna trust niko shwa niko salama. Shika shika ikus itaganda.
Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo hagararua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo hagararua,
DJ 38K.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku Loku swagi kibao wow. Sio masone mangira mathao thao. So bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia lia kuzaa tumesema san sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kaire tu gani keki kata. Akupata party umedunga bata. Unakata maji we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gezeri ya meri wanyeri. Sherehe na njeri nyumberi. Puliza candle wishy come true.
Sijaito bash nimekam kimangoto. Zikishika na koma ki
roboto na mzinga misi bai misi msoto kani ngori sija jaju ya toto wanapiga mboto matata kwa mta na shinda loto na bado nakata leta champagne na chupo za belea bufo mpara roo leo tunaogelea
ni birthday ni pateni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapati watu okote.
Yo, this is Snuffla Delegan representing DJ 38K. 38K, step.
This is DJ 38K.
Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Muvuta bangi ndo ni deal na mashetani. Mukula bangi zishike zikiwa ndani. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Niko na swali, nani yako na bangi? Nani yako na party tukuje tuwashe bangi? Nani yako na lighter yangu nilipea mlami? Alikuwa na kibangi ya metoa kasarani. Niko na chwani ya kuvuta bangi. Kani kona soo ntavuta mbili za chwani. Kani kona show backstage na vuta bangi. Mbaka macho ziwe red kushinda lipstick ya zari. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Mina chapa kazi kushinda pepo za shetani. Napenda majani kwanze kiwa na asali. Napenda my honey yeni mtamu na sukari. Ni ama sugar daddy nataka sugar mami. Bora akona watoi wanapenda bangi. Bora akona account naweza toa ganji. Nikikosa ganji najua siwezi kosa bangi. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Na kama upendi bangi we ni mtoto wa shetani. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Na kama upendi bangi we ni mtoto wa shetani. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Muvuta bangi ndo ni deal na majirani. Mukula bangi ndio damu ikuwe safi. Na kama hupendi bangi we ni mtu wa shetani. Niko na jibu, nani yako na swali? Nani yako na tibu jutiba huwa ni bangi. Nilipuma ndimu nipate sura ya kazi. Na tangu ni anze bangi niliwachana na kazi. Niko na arif, hawezi kosa bangi. Kasi na domu wenda kwake kula bangi. Kani kona show yendo huletanga bangi. Bangi 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 after bangi. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Mina chapa kazi kushinda ata mati yangi. Mina penda hani kwanza ikiwa na kibangi. Napenda asali utamu iko kwa sukari. Niwe kishuga daddy, niwache sugar mami. Bora nipate mdema napenda bangi. Bora akona account naweza weka ganji. Akikosa ganji najua siwezi kosa paki. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Ukiamka kwenda church muamka kuvuta bangi. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani.
DJ 38K hapa na Mumbua.